sizwana themba lami. Now we eyes ashiya bazali bami. Akulula la iya khona ngidinga ukwazi.